HP. Na 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 na. Kutwa kucha nasaka shilingi, ili mladi tupate kula. Na kusara nisipopona ma, utanifanya nipate jeraha. Ona mapenzi ananipa uchizi, yananifanya nakosa tarang. Kuna muda nakosa usingizi, kwa penzi lako linanipa kicha. Ndo nishapenda kipenda napenda kweli, we panya panya usije ukanitafeli. Nitakosa kura, utanitesa sana.
We
Don't shapenda usije ukanitenda. Don't shapenda usije ukanitenda. Nitajitahidi ili upate furaha, chozi lako sije angusha. Mapenzi yanakela na mapenzi yanara, kuwa na wewe sijawahi juta. Kamoyo kangu nkanenda resi, nikiwa nawe nchangu kipenzi. Moyo wangu kama puto sije ukaupasua, vipande vipande alafu kautawanya. Nitakosa furaha, utanitesa sana. Don't shapenda usije ukanitenda. Don't shapenda usije ukanitenda.
Awesome alikuwa na Mido Designer. Awesome Maida Kaka.